zivu vinci anabala bevanji gebi kunyiga nabyo vinci anebi kemo vinci ebyo byonna bikwase katonda yamanyi mukasera katono nyo bijja kugwa kwekuma weyagale era nga balala tali kitasoboka mu maaso ga katonda kuma togwa mu ssuubi mu bulamu ogwe kimanye nti byonna ebikuluma mu nseeno bya kiseera togwa mu ssuubi mu bulamu ogwe musabe nti byonna ebikuluma abiwonye ajja kukikola ayi katonda olw'ebyo byonna by'onkoledde era mmwe mmwe n'abagenyi kyenyisako bagamba mwesige katonda kubanga yasinga amina buli kikuluma kikwase katonda buli kisitowa kimukwase yamanyi alikuli musango weddemu amaanyi era alikusanyusa chocolate.